International.
Hey, when I don't like somebody, I don't smile with that somebody. I don't eat with that somebody. I don't let him near to my body. Tambulira wano tambulire eri era wembera wano fubola boyiteri senawe tuyawule tuvenga mabina era wobera omuganda nga fuko mucyoli bokimanya ompalana olina kubanga ompalana kubanga ompalana senekimanya nti ompalana ogenda kulaba kye bayite empalana bokimanya ompalana olina kubanga ompalana kubanga ompalana senekimanya nti ompalana ogenda kulaba kye bayite empalana tandikira kinamba kyobulokinga olumala kubeera kuderidinga nagwe oyagala mbeera mbasitookinga ate nga nkuwayiriza nti omukitinga buli kibinfuba nnyo bakiwulire kuwayiriza nebyotamanyi mayitire kuteeramu ne kukanywa kawulire wekola obusolo fulumenca mu mawulire n'abatabiri mu mbasojja nkuwala ne bukojja ne busenga ne bujajja ate manya ebyange tebiggwa oba oli muto kyoyingira entalo z'abasajja bokimanya ompalana olina kubanga ompalana kubanga ompalana senekimanya nti ompalana ogenda kulaba kye bayite empalana bokimanya ompalana olina kubanga ompalana kubanga ompalana senekimanya nti ompalana ogenda kulaba kye bayite empalana kuwalana buba butaagaliza jaja kuwalana nga tewakwagaliza kitegeeza tolina kunjagaliza ate nga tanjagaliza nange simwagaliza when I don't like somebody I don't smile with that somebody I don't eat with that somebody I don't let him near to my body tambulira wano tambulire eri era wembera wano fubola boyite eri senawe tuyawule tuvenga mabina era wobera omuganda nga fuko mucyoli bokimanya ompalana olina kubanga ompalana kubanga ompalana senekimanya nti ompalana ogenda kulaba kye bayite empalana bokimanya ompalana olina kubanga ompalana kubanga ompalana senekimanya nti ompalana ogenda kulaba kye bayite empalana
www.mp3ugandanmusic.com